sondela
sondela la mameli kwaito mikubuka nge private mangendingizazo velubuka imikahle dalo paisale bezenze hambu yohlasela magadle mameli kwaito mikubuka nge private ngezazo velubuka imikahle dalo paisane bezenze hambu yohlasela magadlela cover the corners ngoba manje ngiyahlasela wabheka iphathi uma ngiyathela ngijima igazi yazi yakutshela no ngafrostan usazodela cover the corners ngoba manje ngiyahlasela wabheka iphathi uma ngiyathela ngijima igazi yazi yakutshela no ngafrostan usazodela wabheka iphathi uma ngiyathela ngijima igazi yazi yakutshela no ngafrostan usazodela cover the corners ngoba manje ngiyahlasela oh this is got some 999 Let me sienta, nay, nay. When I boom, I let the surprise. Let the surprise. When I boom, I let the surprise. Let the surprise. When I boom, I let the surprise. Let the surprise. Oh, this is got some nay, nay, nay. Let me sienta, nay, nay. When I boom, I let the surprise. Let the surprise. When I boom, I let the surprise. Let the surprise.
Let's